crazy things. Ask my shoes, please a Kia too, and what I went through to buy you those rings. Ask my shoes, please a Kia too. Masaibu linayoyapitia kukupeleka dina. Uliza kiatu na kadheri linavyokatafuna, eti ndo upule baka biza. Uliza kiatu. Ask my shoes, ask my shoes. Uliza kiatu, uliza kiatu. Nimekopa nikupe, kumbe wewe ndo kupe. Nang'ang'ana ndo tule, juhudi zangu bure. I heard that love should always make us strong, but how I feel, I think that they were wrong. Ask me why, nasema taxi nilipe, rent mi nikupe, kyole zisongwe Mombasa, sitwene mapenzi nikupe, mpaka we uhitike.
Mapenzi akanionyesha mfuko. Alisema doya salon ni thao tu, na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu. Alisema naenda PE, akirudi nilimpata akimeza P2.
Alikutega.
So niko stuck katikati kama sticky ya mshikaki. Nampenda huyu mshikaji, but kiatu tu ndo najua story. Yani vile mi mchocha nimemflash, bahati mbaya juu niko na deni ya boba Kolimo. Yani vile mi ukanyaga matope kabla nifike kwa lami, na ile stress mi upitia kabla nimbongeshe kilami. Yani vile mi mpandisha taxi, then aenda kudandia gari ya moshi. Yani vile mi umahasilia dikiatu wangu naanza kutoa moshi. Yani vile mi umuita baby, junajua nikimuita njeri yoari naanza geuka L, na hiyo mama zako nimeispoil. Yani vile nimetama kadi timbangu naanza geuka sanda. Yani vile yani kani kukopa nimekopa, yani kani kukoka nimekoka, yani kani tisa nimepigana tu nivisho kigake namba 8, na hata usiku nipate manchora 8, toa moja. Vile nimesaga mpaka toja, nikamdanganya eti mimi naishi giu moja. Nikamwisha mpaka mimi si mwana vi oja, eti na wakuma mahakamani kusolve vitimbi za dunia bila shaka mashtaka. Yani vile ataleo dunia kasimama atasimama pamoja. Yani vile kama penzi ni nywele, basi nimemsetia nati. Yani vile kama penzi ni kikozi, basi bila shaka niko na TB, niko na fever jo ananiumiza. Yani vile kama penzi ni mistari, basi nimemwandikia sentensi matenzi, mpenzi na huenzi vishenzi. Niko cheesy, crazy, mwizi wa mapenzi. Funge, I'm guilty.
Yeah, yeah, yeah.
You have to testify.
Ask my-